No one is going to tell me what to do at what time. I'm in charge. That's why these fools are running around here. I'm in charge.
Wait, it's the kids next door.
Mfana oswak. Bona kaduti ikete ogei otatswa dijana. Otswana le rasta. Utuba ndanda. Nothing to me, o khona go bona ke patlela zaka. Tipiki tha, ke di gama pana. Ba batla go bona ke wele e mare go thata. Di face janga, e bile bantsa. Ba dlala mona le ke tsiyo ba dire maga. E monna ke khane ke shebile le ke tsena ke tsene le tlile go nya. Maba ya ba bua ga ke itse gore lefatshe botlhoko tlogelang ditshega. Go thata nyena la tshega, ra hasla nyena la sheba. Ditsala tsa feti di a palo. Tipikitha, ke di gama pana. Ba batla go mpona ke wele e mare go thata. Di face janga, ebile bantsha. Ba dlala monate ke seyo ba dira makga. E monna ke tsi. Bazo limala nqaleng khathazo jaaka maada skile se tight. Ena ka vaya wena wa sala wa repina ya ka gena message. Ena ka trapa ebile ka tshasa borotho ke bo ke tla ditirama me. Yeah. Ke PMT, ke tipiki tha, ke di gama pana. Ba batla go mpona ke wele e mare go thata. Di face janga, ebile bantsha. Ba dlala mona le ke seyo ba dire makga. E monna ke tsi, go. Bula ke tse, I'm looking for one for success. Ke juju malem, I got plans. Ke palama thaba ka wheelchair. Bonyora le hippie la go itep. I'm looking for number. Ke batla di zaka, nzame ka ranta. Tipiki tha, ke di gama pana. Ba batla go mpona ke wele e mare go thata. Di face janga, ebile bantsha. Ba dlala mona le ke seyo ba dire makga. E monna ke tsi.